kwa kosefu kumibili jiawe mdistrict ya yemu kono baga amanti government ya kulembelewe chivina cha NRM mteba kosefu vina uruna kunorumu kuruda uruwe mkula akulana mchisera chiyaka mara mbuyinza eche miaka makumi ana buchange buwamba umuaku uguru kumimuruwe ndamu chana mukaga bano babadde batubuulira ku meno nula aga government ya kulembelewe chivina cha NRM agabadde uruna kurejo omukolo gw'eggwanga gwabadde ku kisaawe kya Mefu Kikololo mu Kampala. Kasozi Mugago omusasi waffe yawayizaamu nabo.
Okusinziira ku luba wa Ramadhan Kamau, ono ye kansala omwami akiikirira abaliko obulemu ku lukiiko lw'ekibuga Mukono, agamba nti gavumenti yavaayo ne bawa eddembe okwesimba ku bifo bye baagala ng'abaliko obulemu, nga tewali kubasosolamu kwosa n'enteekateeka zeevuddeyo nazo ezokubakulaakulanya gama nga PDM n'emyoga n'enteekateeka endala.
Nti tulina eddembe mu byobufuzi, titusobola okwesimbawo mu bifo byonna era ne tuvuganya. Kati olwaleero tulina obukulembeze bwaffe ng'abaliko obulemu, ndi mukiise ku lukiiko lw'ekibuga Mukono Municipality, kati era ndaba nti eddembe kyaffe kyenaalemu kyalirwanirira okulaba nga tufuna obukulembeze buli kategole. Ekyo nno kituwadde enkizo okubeera nti emyaka 40 tugyenyumirizaamu ngaffe abantu abaliko obulemu. Deni ekirala ne mu programu za gavumenti zonna era government batusosowaza nnyo ngaffe abantu abaliko obulemu. Tunuya enkola ya PDM kati ebyo byonna tulinako 10% ngaffe abaliko obulemu. Tunuya mu pulogulaamu z'emyoga nako tulinako kubanga naffe tukola sako zaffe ng'abaliko obulemu. Bwetugenda mu nkulaakulana endala eya National Special Grant tinayo batukoze bulungi nnyo ti abalema 5 babawa miliyoni 5 ne basobola okubanga bagenda nga beekulaakulanya.
Ssentebe w'olukiiko olukulembera abantu abaliko obulemu mu disitulikiti y'e Mukono olwa Council for Disability Nkunda Godfrey asabye gavumenti okwongera okufaayo ennyo ku bantu abaliko obulemu, naddala ng'ebakendeereza ku bintu bye bakozesa mu bulamu obwa bulijjo, gamba ng'obugaali, emiggo n'ebirala ebigwa mu kkowe eri.
Wano we nsabira okuba nti bagezaako kukendeeza emisolo n'okulabirira abaana abaliko obulemu, naddala abo abaana abateesobola abalina cerebral palsy ne bazadde baabwe, okuba nti beeyagalira mu nsi yaabwe e Uganda.
Olunaku luno lubeerawo buli 26 Januari era nga lwabaddewo olunaku lw'eggulo Kisawe Kololo, omukulembeze w'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni yabadde omugenyi omukulu. Seddume Lubogola Simba, nze Kasozi Mugagga.